DJ Skemeza
Rosa.
Jalo ngomsombuluko kuyakulesihlanu.
Ivuka Africa Breakfast Show.
Imbiko isiphakamiso, imbono kanye nezethembiso okungenzeka sivele kule ngxoxo. Akuzona izokhozi FM nenhlangano yeSABC. Ukhozi FM luhamba phambili.
Ukhozi FM luhamba phambili kwinyanga yamalungelo 10 minutes to 8. Singena kuhlela sithi khona izweni sakhile. Sesibhekeke indaba 18 abantu abafana nami nawe khona kumdu Shamas ukuye nihlale sinaye ngaso sonke isikhathi. Mthum from Corners sikubingelele mfowethu wasethuleleni organization sikwamukele kukhosi.
Ngiyabingelela basakazi nathi bohlele nabele emakhaya.
Njalo uhlelo ufika nendaba ehlukahlukene namhlanje siphethe uDouble Ten.
Hey kunzima ngicela nje ukuntshontsha nje iminute leni basakazi indaba kaphakamanti sifike naye lo washutha ngeacid.
Yes.
Sasihambe siyovula iaccount yakhe. Iaccount isikhona ke.
Oh glabantu abangafisa ukunikelela.
Yes, iaccount ibizo ukuthi iphakamane sibiya reparation fund. Ilapha FNB Golden Bees account. Iaccount yakho na account number ithi 63094194255. Iswift code yakho na ithi FIRNZAJJ silwana no GPV.
Okay, so khumbuza ke futhi ngasegcineni sibhale nasekundleni zokuxhumana na kwi-page lakho futhi khumbula lo Khozi FM ngiyadlula nje in passing ukuthi lolu daba lwalensizwa eyashiswa nge-SAD lwagcwala inkundla zokuxhumana abantu bayibheka abaningi babekhala ukuthi bafuna ukulekelela njengalokho eyidinga kwi-plastic surgery njalo njalo. Namuhla ngadla ilambu levimbela ngadla imali yakwa-SARS sengikhokhe aze ngaqothuka. Isihloko sanamhlanje usikhuluma ngo-double njalo njengalo.
Isihloko namhlanje ngithe ngibona sibalile ukuthi futhi silethe abalali bokhozi nabo zawuzokusizakala ngoba okusukwenzayo esithweleni kuyaqwashisa kuyafundisa futhi nobugebengu obukhona ngaphandle. Kunomkhonyovu khona la singazi ukuthi umkhonyovu noma into ekhona yini abantu abasebenzayo besebenza imisebenzi yabo kunemali edonswa kaSARS bese kufika abantu bethi kunemali okufuneka bayithole kaSARS. Umuntu alingeke angene lelo gibe ngempela imali ayenzelwe ingene ayidle kuthiwa akabize nabanye bangene ngempela nabo benzelwe ingene lemali labantu bathatha ipercentage yabo bahambe ungaphindi ubathola uSARS masufuna imali yakho kuwena sothi ufraud imali
susele wedwa
ubishini siyamba nensizwa ke la ekhala ethi ayisazi naye siqothukisele ngomncedo manje sikhokha ayisazi funa kuyenze njani.
So yena nje bayangena nje etshela ukuthi kunemali ebhamama
watshela kanjalo
yangena
ngakho baningi abantu abagaxele kule nkinga le.
Sure khona lensizwa sikhuluma nawe namhlanje bafa sikubingelele sikwamukele kukhozi FM. Siyaphila
bothi ngiyaphila ngoba ngingaphili nje kubi.
Hawu yimava nje iqala kanjani le ndaba nanga umfo wabukhonazi lapha uyasho ukuthi watshelwa umuntu ukuthi kunemali ekhona lapha ko South African Revenue Service uSARS lethi into zakho yenza yangena imali sinike isithombe eqala lapho ithini le ndoda noma le ntokazi mayitshela ngale mali.
Hey mfowethu la manga process kwa 2011 no 2012 kwafika umuntu emsebenzini ethi usebenza ka SARS kune imali yabantu ekaSARS abangayinikwa abantu inikwa belungu.
Hawu.
Yena ke uyakwazi ukuthi le mali akwenzele uyithole bese uyayithola yena umnikeze 30% kulowo mali esekuyiphumile. La ngempela ke ngangena nami lokho ngenza njalo wanginika u 30%.
Wafunani kwena?
Wafuya i-payslip kuphela.
Okay.
Ngabe sengiyamnika i-payslip yami wabe sekuphela nje insuku lezimbili sikhulu lesithathu. Yangena imali
ngempela
wafika ke imali 30,000 nemali wafika ela no 30% wakhe ngamnikeza hayi kwasebenza ngathi kuphila kuphila emva kweminyaka yethembili nemithathu 2015 noma 2016 mangaphosisi yaqala ukudonsa imali kaSARS kumina angazi kanjani ngaya ku emsebenzini kumphathi wathi angeke kwaSARS mangifika kwaSARS ngiyakwaleta ngikwaleta 200,000
ha
kusuka from 2016 ngiqala kubala ukuyikhoka namanje ngingayikhoka ngibathela 3700 ngenyanga kokunye kube 4700 ngenyanga kokunye 5700 ngenyanga yabuya nje sakazi ngiphelile angazi ngingenza njani ngingathathani ngihlanganise nani ayipheli
ayipheli le mali
ngicabanga ukuthi unyaka ka 10 mangabe kwa 9 lo nyaka ngikhoka from 2016 mangikhumbula kahle ngiqala ukuyikhoka
abakuvulelanga ngicala uSARS. Wagcina uyile khona mhlawumbe ngiqale ngibuzelwa kwagcina uyile khona nakhuluma nathini kubona
kaSARS ngaya khona kwathi wangihambe ngenkantolo ngaya enkantolo ngawuvula icala ngabuyisa incwadi kaSARS la eThekwini emva kwaloko ke ngabele kuthi wangibhala incwadi ngibhalela abantu abasehead officer kuba bona ngeke bazokhuluma ngodabala kaSARS ngingabhala ke ngale email yalowo muntu namanje kusuka from 2016 angisizakali angisazi ngizothini nginezingane ngiyafundisa kodwa sekunzima ukuthi zifunde izingane
zakho. Okay. No sifaka umuntu owazi kangcono ngalezi uMnumzane uBernard Maphumulo ovela kwinzibela business consultant just ukubheka fushane ukuthi ke kwenziwa njani yini yona le kusuke kwenze njani uma kukanjena wena ngokwakho nje uma befika abafake necala lokuthi ubukhwabanisa ngoba noma mhlawumbe ngoba walichaza uDabudu wasezwa wokufika umuntu
abangifaka ngicala kwathiwa nje ngizoyikhokha
yo izibuyini nenzalo enkulu manje
senenzalo enkulu baba ngicwa ukuthi ngangithola mina 45000 yemali njengoba ngikhokha sekuthiwa u 200000
ngokuba u 30 kwase kuphinde futhi uphinde u apply ngoba ningangena omnye 15
angiplanga lokwesibili wavene nje wangenzela ngamona sefika futhi ezolana no percent u 15% u 30% wakhe u 15000 ngawutholana
mawuzomfuna uzamthola.
Ake ino imvaka lokho after 2016 imvaka sengimnikeze le mali yale 15000 yesibili angiphindanga ngamthola kuze kuba imanje angimboni nje nange ukhala.
Okay, but this
is sengisele ngedwa kulolu
daba. Ake sizokwazi kancane ngalezi from Inzibela Business Group I consultant ekhona le Mnumzane uBernard waka Maphumulo. Fama Maphumulo mashimani sekubingelela sokumukele ku cause ekseni.
Baba uXemeza ngiyabingelela no dadu uMroza. Bese ngibingelela ke nomfowethu lapho uShamasi.
Hey, mfowethu odabeni olunjengalolu yini lena ngokwazi kwakho wena udila ngazo lezi zinto lezo yabasiza abantu ukugcwalisa iscam esivele sikhona seningenezwa ngaso?
Okay. Baba uSidamese ngiyabonga. Ake ngiqale ke wemjethule kuqala we baba uSidamese. Mina nguBernard Maphumulo from Unzibela Business Consultation. Number 1, I'm registered, I'm accountant. Ngiyimembe control board yaka FIBA Chartered Institute of Accountant. Bese ngiphinda futhi ngibe I tax practitioner. I'm registered kwi control board yaka SAT elinke no SARS. Sengizuleke udaba luka mfowethu. Umfowethu ngiyazwelana naye kodwa into akufanele ayenze akaye ka SARS acele ka SARS ukuthi ucele ukuthi bamenzele I arrangement ukuze bangamcharge I penalty ne interest. Bese kuthi isexoxo sami ke mhlonishwa sila umfowethu lowo next time akenze sure ngoba ngiyathola udaba ukuthi wavela nje afuna I slip enkampanini. Kwakuvela ku wrong lokho. Uma ngabe uzosubmitha isiqemeza mfowethu fanele uproduce I RP5 uzoba I medical aid bese kuzoba I retirement annuity mangabe unayo or I donation certificate.
Okay, mfama ngicela ukubamba kancane la ngazi ukuthi ubengenziswa ama returns ukuqhamuka umuntu othi kunemali allegedly etholwa ngabantu abangababelungu thina abantu abamnyama esingazi ngayo nawe unelungelo lokuthi uyithole asikwenzele ngithi ngi pay slip ihlukene naleyo kusubmitter as ijwayele ukusubmit unyaka nonyaka.
Okay, baba uGameza umbuzo omuhle lowo. Kasi sengeke uGameza baba ayikho into enjalo. Umfowethu nje wadlala umuntu wemgebenga. Ayikho nje into enjalo uGameza ukuthi kunemali ekhlenga belungu abantu abangayiclaim. Indlela wezama ukumgebenga ngayo. Into ebalulekile eyokuthi umuntu mangabe yosubmit aziyele na kaSARS ephethe lama document ekade ngiwabala. Njengoba uqhamuka nje lo emfuni payslip. Uyevele nje emgebenga akwenziwa kanjalo sigcine uyembamba nje inkosi shipha evele embone ukuthi ingoba engenalo ulwazi.
Yo mnganami ngiyafisa ukuthi ngoba kunengenene eyitolo phambi seyindabeni ngiyazi ukuthi ngibuza umuntu wrong ngokwakho kulula kanjani ukuthi ngingaphuma no 45 kwaSARS kanje just with a pay slip njalo njalo yini ucabanga ukuthi yenzeka la ngiyakho ngisho ukuthi kulula ukubuza but nawe uzabe nje ngokucabanga kwakho ba khona ngiyacaca ukuthi iscam.
Hey baba uGameza noma unzima lo mbuzo mfethu kodwa ngizokuphendula wona unzima kodwa ngizokuphendula inkinga nje enkulu yesigameza ekhona enzwa abantu thizeni nami engingabazi embi ngendlela esimangalishi ngoba number 1 baba uGameza kunalo luhlelo la implement owesas lokusubmit ama returns online wayesethi uShasa umuntu akabe nama login details yokuthi angene bi profile yakhe kuphela kungazi omunye umuntu. Manje mina into engixakaka ukuthi labantu benza kanjani akhetha information yomuntu enze enze nje ukhoshaka longaka kuze ngene imali engaka iyangidida lento kakhulu eGhost Gamers angazi ukuthi yenzeka kanjani kodwa nje is totally wrong yimbi umfowethu nje nesithani ayigqathi izinto enje kukhona umntathu ufuna ukumsiza akamlandele lo muntu ukuthi uregistile as a tax practitioner at the same time futhi unayo yini understanding ye-taxation, i-audit, ne-accounting ngoba Gamers into nje lena embi futhi lesimangaliso eyenziwa abantu bedlala ngabantu ngoba ubhuti lo into efanele yenze nje akahambe akasathi afike akasho ukuthi unesimise kanje akathi enzeka kanjani acele ukwenza i-arrangement ukuze bengamcharge i-payment interest.
Okay, asibeyibambela mlelo lokho zefama isikhathi sethu senqaba kakhulu sibonga kakhulu kumfoka amaphumulo uBernard okuyena besikhuluma naye phinde sibe kakhulu nakanjani kumntu mntu mfethu sikhumbuze inombolo yakho sazoquba udaba liphele namhlanje.
Kasarzi number yocingo ethuleni ithi 0677893082 nalabo abanenkinga efanayo siyacela bavele nabo
ngoba abanenkinga nabana nkinga efanayo babuyele bavele siyophinde sikwazi ukulandela results sibone ukuthi ngasiza kanjani odabeni njengalolu
ulalela u DJ Skemene Rosa njalo ngomsombuluko kuye kulesihlanu kuvuka Africa Breakfast Show.